VOA.
Egawe rar corona gara Ethiopia sene jedame jalqabe dargaggon kutabiyetti garagara ke sajran oji tolol tumaddaddat akabobbani fawasa tajajila jiran yero addaddat gaba samature gayen dargaggota kun akkamittilalama ojin tolol tumma dargaggota kuno jijjirama fide qaba labsi wangama motummati corona lalchi se dabar faman agamo jitti kamajiru gafile kannenif kabrorratti na kormalka dargaggota sadi walin telefonan mari gaba ba gegge sajira kunut
dargaggo de university wallaga dami pharmacy rabasifala imma corona ran walqabate nanno gorogudurati tagadila tolo oltuma kan hojet dargaggo jininus
shamarre badadi shantama jiranti jiratu magala finne mutatu hala dibe covid yo kinimmo corona kana walqabate ambo kesatti namota deggatan kamne humnan kamfi karshi shedangada sudan gara namota shantama kattani kuma damo gara karshi kuma dibato ko ol kanguma chiteo badadi abdi biye kenya katate tola ol tofi akasmosimo abdi lammi kenya
erga covid 19 gara ethiopia sene yo kan gara biye kana dufe boda daga goni biye kana hala kam ngay sani batan badad
ani dagago kenya biya kanara jiran hunda galati fetchin barbada wanti ko nerga du fejan kabe dagago ni kenya hamle gudala gara tola otu mati galani warasani gargara jiru biya sani gargara jiru motu mas gargara jiru ba e kan dinki si fomo fi ba e kan de jere samqabu jolin akka hoji sani ka kan hoje chajiran kanaf wanta gudana mota gumachen kisa dagago iddo gudaf batjedi ne yada
jininus
karala malalu gande dargaggon heddu chane responsibility o kemo dirkam enyu yu kakomta matasani tin hawasa ke sademun kumna sani kabenya sani be kumta sani soin kusatin hawasa barki suwato won heddu ke satkanir macha jiran ke suma dargaggota karala toko toko dargaggon ni malnadi ke godani takuma jiran irrecalan sani garu hawasa sani dukuba karara ba aruda bakki addaddati nika magala nika badi ke sabakka jirani hawasa barki sudan makera di toko toko di sudan akasmo simo dabata toko duka jichudan hamma lubbusani gatilla netille hawaza kana hoji gugudda e hoje tani rujede yada
virus corona lalse hoji tolol tumarga gotan biye kana toje tawajru yemu ilallu hangam dargaggota kan nebrot mati sanit hawasat biye sanit ofuma sanit san e sera hangam bekum sani wandanda ambasani fayedan wakadandan gochu dandere jettu badat
dargaggoni amma tola otumara sihirma sajiran yoki iben covid kun erga dufe boda namoni ba'e manasani warasani ilalu danda'ani ru onlasani biyasani yadachuf ilalu danda'ani ru je iyada akami yojette namoni ba'e manalle gafatesu warike wanara juru beku dandeisa alala chigaru warake ilalu dandeisu gafa alabatemmo namoni subukke jiran in ilalta warake ingargasa kanafu waliti ifenya dagaggo fi mati fi namu sabiro panajiru baye timse rajide yada
hawasu make satti dagaggota hawasu make wal tileto kuma fi rajide yada karato ko social interaction yokinmo tokuma hawasu make timse rajide yada hawasu sani gidduti acceptance yokinmo fudata mu sani gudda timtera kunimmo ke suma akawa umuti tondoni lalum jiratu landa bakenya bi badia to ko ge saga fala gadi gadani ummati gafa gabade mu ummati gbakadal aga fade khara da batani ga ummata kanab gadi jani harkata ne kadikatal materiale ka bishal nagarra bakaddada rafidani hawasa kanake tikko kuma fidere gede yaad halu mari kanna yokko wa umani santatir kesuma wanto ta plastiki na no jiranira warina ka ekocho war makka kanara akawan wanto ne yokin mo ga fa bishan busani le bishan sunnamona ka contacting gone namoni ne ti addaddati akwa umani ko sa bishan sunna kadikatan wa umulle daga gota kanake ta kayere gede yaad
hawasa setti wandarga gonni kun tidamani walo gesonni fayyad amani hangamo jitti kamejira motumanmo of masatin labsi yero muddamatin nanni afur fi saul bakato ko twalti qabamu wakandandamne nimama tajabbi kesan ramalu battan
hangamo jitti kamejira fajenno ummata gamtu warra fagate deema ummata gamtu warka sadikatta jira ummata hagamtu mo warki bisajira dur nanni ada kenye kesatta mo warka wartu ke akkasumas immoo lammata dubbisa. Attituudiin kun cabeera. Kun immoo gahee guddaa kan taphate barumsa dargaggootaa fi hojiilee miidiyaa tokko tokkodha. Kanaaf hojii hojjetamee uummata hedduun itti jijjiiramaniiru. Dirqama fudhatanii kan hojjetan dhaabbatoota fayyaa, dhaabbatoota miti mootummaa adda addaa akkasumas immoo dhaabbata barnootaa keessumaa barnoota sadarkaa olaanaa hawaasa kana keessa deemuudhaan humna isaanii yeroo isaanii osoo kutatiin bifa haala kanaatiin gaafa barsiisaa turan hojii gurguddaa hojjetameera. Garuu gaafa keessa ilaalu gama mootummaatiin danqaraawwan tokko tokko akka jiran hubanneerra. Maaliif haala lafti amma state of emergency kana duukaa namni afur caalaa bakka tokko kan dhaabbanne gaafa jedhamu haalonni tokko tokko ni jiru. Naannoo tokko tokkotti dargaggootumti kun iyyuu fedha isaaniitiin gaafa uummata barsiisuu deeman bakkatti hidhaman fa'a jiru. Gara dubbiin koovidii gara dubbii siyaasaatti geeddarame namooti hidhamanii namooti reebaman illeen argina. Kuni dargaggoonni kun galateeffamuurraa dargaggoonni kun akka duubatti kubaniif sababa ta'a jedheen yaada.
Badhaadhi.
Karaa mootummaatiin wanti amma emergency erga waan jedhamee booda tarkaanfii fudhatamaa waan jiru natti hin fakkaanne. Ispeeshaalii gara baadiyyaa fi magaalota Oromiyaa keessa namoota afur bakka tokko yoo ta'an 10 yoo ta'an karaa mootummaatiin tarkaanfii fudhatamaa hin jiru jedhee yaadaan. Karaa dargaggootaan garuu karaa uummataan wanti uummanni gochuu danda'uu fi wanti dargaggoon gochuu danda'u hunda godhaniiru.
Wantoonni sirreeffamuu qaban gara fuulduraatti waan irraa irrachuu yookaan itti dabalamuu qabanis yoo jiraatan aangoo lamna badhaadhiirraa jalqabu.
Kanaaf hojii uumanii fi amantaadhaan hojjechuu danda'u dargaggoon biyya kanarra jiran isaan hojii hojjetan malee hiyyummaarraa ba'uun waan hin danda'amneef dargaggoota kana walitti qabuudhaan wanta hojjechuu danda'an hojii uumanii fi ofiis fayyadanii biyyitti keenya akka fayyaduu danda'an mootummaan gahee guddaa fudhachuu qaba jedheen yaadaan.
Jiineenus.
Biyya keenya keessa haalonni jiran haalonni siyaasaa haalonni hawaasummaa diinagdee rakkina tataa wal jira. Kanaaf yeroo hundumaa yoo koovidiin badeeyyuu hojiin dhimma koovidiif hojjetamu itti fufuu qaba. Keessumaa hojii kana itti fufsiisuudhaaf immoo miti mootummaan hawaas dargaggoonni mataan isaanii akkasumas immoo mootummaan keessatti hirmaachuu qaba. Dargaggoota kana yeroo rakkina keessatti waamnee hojii gurguddaa hojjechiifne borumma bara koronaan darbu kana keessa dargaggoota kana gatuu hin qabu.
Shamarree badhaadhi shantamaa fi dargaggoo Jiineenus Faqaaduu marii gabaabaa kan irratti waan hirmaattaniif hedduu galatoomaa.
Ulfaata.